Minisita yakola ku nsonga z'ebyenjigiriza okuyita mu kitongole kyayo eky'ebigezo ku Uganda National Examinations Board, UNEB. Olwaleero lw'efulumizza ebyava mu bigezo by'abaana abatulasini y'omukaaga omwaka oguwedde 2025 ne bagamba nti wabaddewo okweyongera ku bayizi abatuula ebigezo bino ku 17% okuva ku abo abatuula omwaka 2024. Abaana 16,400 bebawandiisibwa otuula ebigezo wadde ng'omulimu guno gwasereka kuba abo abaatuulidde ebigezo bino ne badda ku baana 16,510 72 5 bawala ate nga 5,602 baana babadde ba bulenzi. Ssaabaminisita wa UNEB Dan Odongo ategeeza nti abayizi 98,919 bayise ebigezo bino era bagenda kufuna ebbaluwa ezibakasa okuyita siniya ey'omukaaga. Odongo agamba nti abayizi abawala bakoze bulungi okusinga bannaabwe abalenzi. Era agasseeko nti abayizi bongedde okukola obulungi amasomo okuli okubala essomo ery'ebirungo bya science chemistry, ery'ebyobulimi agriculture, enkola y'ensi geography n'essomo ery'ebyenfuna economics. Odongo agamba nti abayizi ababbye ebigezo bakendedde baadde ku bifaananmu 7,425 ebyakolebwa mu bigezo okwetoola eggwanga lyonna. Ssentebe w'olukiiko olukulembera UNEB Professor Celestine Obua agambye nti omuwendo ogw'abayizi abeewandiisa otuula ebigezo ne batalabikako gukendedde, ekyoleka nti amasomero gatandise okwongera okulondoola abayizi baago bamalirize bulungi emisomo gyabwe. Odongo agamba nti wabula wabaddewo okuddiira mu nkola ey'amasomo okuli ery'obuyiyo bwa bizinensi n'emirimu gibamu ensi entrepreneurship education, essomo ly'eddiini ekikulisayo CRE, okukuba ebifaananyi fine art n'essomo lya physics. Ono agamba nti amasomo ga art embeteza okusinga eva ku ntaputa ya bibuuzo. Minisita akola ku yenyigiriza gye nti kataala musobe nange omukulembeze w'eggwanga ye mwennyamivu ti okusinziira ku bivudde mu bigezo abayizi tebalaga magezi gebayige mu kibiina mu bulamu obwa bulijjo. Ate agamba nti amagezi agafunibwa mu masomero gagwana kukozesebwa okugonjoolwa n'okunoga eddagala ebizibu ebisanga abantu mu bitundu byabwe. Minisita Mbeezi akola ku matendekero agagulukibwa okukozesa omuyingo akunze bayizi kwongera kwetanira amasomo ga sayansi nti esi mu kiseera kino sayansi gwesinga okwetanira.
Singa bali mu education mutuma sanyufu nnyo okulaba nti performance oba okukola kw'abaana be beyongeredde okukola obulungi. Ani kisinza okutukwate kunkwatako okulaba nti abaana bakoze bulungi sciences. Bakoze bulungi sciences era mwongere okubagezesa sciences mpanga engeri gye tusobola okukulaakulanya mu nsi yaffe. Tukulisa abaana bonna bonna abakola ebigezo bino ne tukulisa abo abasobodde ate okusinga ku bannaabwe abasigadde nawulira tebannaabwe okuwandika kugenda kulevedda kwaliyo mu kisomo okuddamu.